Ricardo, sangue mana.
Let's pray.
Mana data wa twese uri mu ijuru turagushimye cyane.
Dear Heavenly Father in heaven, we thank you very much
Kuba wabanye natwe kuva mu gitondo kugeza magingo aya.
for having been with us from the morning to this time.
Turagusaba ngo dusukire umwuka wawe wera ubwo turiho dusoza iyi sabato wesheje.
We pray, asking for the Holy Spirit to be with us as we close this Sabbath evening.
Utwigishe kutagura ukuri ngo tukugurane ibinyoma.
Teach us how to keep the truth and get away from the wrong teachings.
Byose tubyambaje mu izina rya Yesu.
We pray all in Jesus' name. Amen.
Iki cyigisho tugiye gusorezaho cya
This lesson we're going to close this Sabbath with.
ni cyakozwe ku buryo cyagombaga guhuza n'ibindi byose twatangiriyeho kugira ngo twerekane agaciro ko kumenya Imana no kuyikomeraho.
It was done in a such way that it goes with all the previous lesson we had today, so we can know the value of knowing God and knowing His truth.
Iri somo ryo mu migani 23, umurongo wa 23.
This verse in Proverbs 23:23.
Rivuga ngo gura ukuri ntuguranure.
It says, buy the truth and do not sell it.
Impamvu ni uko iyo wamenye ukuri uba ukwiriye kugukomeza.
The reason here is that when you have known the truth, you need to hold on to it.
Iyo umuntu ariho ava mu gihugu ajya mu kindi,
In our countries in Africa, when you come from one country going to another country,
ugomba gushaka inoti zo kushobora kugura ibyo ushaka gukenera mu kindi gihugu ugiyemo.
because different countries have their own money. So when you come from one country to another, you have to do some exchange with the money you have to the money of that country you are going in.
Muri iki gihe bisigaye byoroshye kuko iyo ushaka iyo ufite amadolari
Today it's easy because when you have money in dollar currency,
ashobora kukwambutsa ibihugu byinshi.
you can go in lots of countries using the dollar.
Ariko ndagira ngo mbabwire yuko abavunjayi baba bari ku mipaka bagomba kumenya inote y'idolari y'ukuri kugira ngo utaza kubaha iyo bita feki.
Those people who do the money exchange, they have to know the real dollar. So when they do their exchange, they don't get the fake dollar. They need to have to know the real dollar, the right dollar, instead of
Birumvikana
fake.
ko Abamerika bo ntacyo ibyo bibazo bibabwiye kuko iyo bagiye gufata amafaranga bayafata muri banki.
It's understandable that in the United States there's no problem with that because when you go to get some money, you get it from the bank.
Ariko ku muntu ugomba kujya kuvunjisha kuri abo bavunjayi, abavunjayi baba bafite ubwoba bw'uko bahabwa amadolari atari yo, noneho bakabanza kuyarebera mu zuba bakareba niba igishushanyo cy'ibanki ya Amerika ari cyo, noneho bakaba bashobora kwemera gufata ayo mafaranga uri kubaha.
Those people who do money exchange, they have to do some examination of the bill to check if there are all the signs that it's a real dollar.
Ukuri gura ukuri ntuguranure.
Buy the truth and sell it not.
Umukristo yagura hehe ukuri atagomba kugurana kugira ngo adafata icyo nakwita fake cyangwa se ibinyoma.
Where does a Christian should buy this truth so he doesn't get the fake one?
Yesu Kristo yatubwiye yuko muri Yohana igice cya 17 umurongo wa 17.
In John 17:17
yatubwiye yuko dukwiriye kumenya ko ukuri ari ijambo ry'Imana kandi ko umenya iryo jambo rizamubatura na habasomere.
I'm going to read John 17:17. Says, sanctify them by your truth. Your word is truth.
Kutweza Imana itweza ari uko twakiye ukuri kwayo tubona mu ijambo ryayo.
God will sanctify us by his truth. That truth that we find in his word.
Ikibazo cyabajijwe Yesu igihe yari agiye kubambwa.
When Jesus was going to be sacrificed on the cross, one question was asked him.
Nuko Pilato aramubaza ati ukuri ni iki?
And Pilate in the court asked him, what's the truth?
Yamushubije amubwira yuko ukuri ari ukumenya Kristo kandi ukamenya n'Imana yamwohereje.
The answer was that the truth is to know God and to know Jesus whom God sent.
Yari yaje kugira ngo abe bamumenye nibamwakira ashobore kubageza ku bugingo buhoraho.
He had come so that his own may recognize him so he could get them to eternal life.
Muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 31 kugeza 32.
In John 8:31-32
aravuze ati Yesu yaravuze ati nuko Yesu abwira Abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura.
Then Jesus said to those Jews who believed him, if you abide in my word, you are my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall make you free.
Tumaze kumenya ukuri rero ntago tugomba kukuvunja ibinyoma.
After we know the truth, we shouldn't exchange it to the fake, whatever they call truth, the fake one.
Ndagira ngo mbibutse andi magambo tubona mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero.
I want you to remind you of the words that we find in 2 Peter 3:17 to 18. 2 Peter.
Yeah, igice cya 3 umurongo wa 17 kugeza 18.
2 Peter 3:17-18.
Hari amagambo ngiye gusoma mu Kinyarwanda avuga ngo nuko rero bakundwa ubwo muburiwe hakiri kare mwirinde mutayobwa n'uburiganya bw'abanyabyaha mukareka gushikama kwanyu, ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza.
It's written in 2 Peter 3:17-18 You therefore, beloved, since you know this beforehand, beware lest you also fall from your own steadfastness, being led away with the error of the wicked, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be the glory, both now and forever. Amen.
Murumva yuko hariho kuyobwa cyangwa se kuba twava mu byizerwa tukajyanwa mu buyobe bitewe n'uburiganya bw'abari mu isi biyita ko bakorera Imana kandi bakorera umwanzi.
Outside here there are different false teachings that can lead us away by people who profess to be working for God.
Kubasuzuma rero ni ukubagereranya nkuko twabibonye n'ijambo ry'Imana ryonyine.
To know them is to examine what they say and what the Bible says.
Muribuka yuko Yesu kugira ngo ashobore gutsinda umwanzi yamusubizaga ngo byanditswe ngo.
You remember that for Jesus to overcome the temptation, he would answer, "It's written."
Natwe tugomba gukomera kuri iri jambo ry'Imana.
We should hold fast on this, the word of God.
Bene data namwe bashiki banjye, Yesu ari muri iyi si yabwiye abo bari kumwe yuko hari abamusengera ubusa kuko inyigisho biga ari inyigisho z'abantu cyangwa bigishwa ari inyigisho z'abantu. Ibyo tubisoma muri Matayo 15 umurongo wa 6 kugeza wa 9.
In Matthew 15:6-9, Jesus told the people he was with that there are people who are claiming to worship him, but they are using teachings of human people, human being, not his teachings.
Ahari ndatekereza ko mwahabonye mukaba mwahasomye, ngiye gusomera abo mu Kinyarwanda. Nuko ijambo ry'Imana mwarihinduye ubusa ngo mukomeze imigenzo yanyu. Mwandyarya mwe, Yesaya yahanuye ibyanyu neza ati, ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko umutima, imitima yabo imba kure, bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu.
This is John, you go to Matthew.
Sorry. Matthew 15:6-9. It says, then he need not honor his father or mother.
Verse 15:6-9.
Hypocrites, well did Isaiah prophesy about you, saying, these people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me, and in vain they worship me, teaching as doctrines the commandments of men.
Nicyo gituma tubona amadini menshi menshi cyane kuri iyi si, kuko abigisha bibwira ko bari kwigisha ijambo ry'Imana, ariko bigisha inyigisho zabo, kandi bakagira abayoboke benshi.
That's why we see lots of different church denominations in the world, and they draw to them lots of people, but many times their teachings are doctrines and commandments of men.
Icyo rero nk'abana b'Imana dukwiriye gusaba ni ukugira ngo tumenye gutandukanya ukuri n'ibinyoma.
As children of God, we need to ask God to give us knowledge to distinguish from wrong doctrines to the truth doctrine.
Mu gitondo twabonye yuko dukwiriye gusenga ubudahwema.
This morning we learned that we need to learn how to pray unceasingly.
Kuko mu gusenga Imana idusukira umwuka wera akatubashisha gusobanukirwa nibyo tutashoboraga kwisobanurira.
Because in prayer God helps us and to understand what we cannot understand by ourselves.
Petero ati kugira ngo mutayobeshwa uburiganya kw'abanyabyaha mukareka gushikama kwanyu.
I'm reading again in 2 Peter 3:17-18 that beware lest you also fall from your own steadfastness, being led away with the error of the wicked.
Ahubwo tugakurikira ubuntu bw'Imana kugira ngo butubashishe gukomeza gushikama mu nzira Imana ishaka ko tumenya.
But we grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ.
None se uyu munsi wose twiriranwe cyane cyane ndabaza abashiki banjye na mwene data twiriranwe kuva mu gitondo kugeza magingo aya.
He's asking a question to our brethren here that we've been together from morning to this time.
Mbese mwabonye yuko iri jambo ry'Imana ryuzuye ku buryo ryatubera umuyobozi n'umushorera akazatugeza mu bwami bwo mu ijuru.
Did you find that this the word of God should be our
umuyobozi quite
our guide so it can lead us to eternal life?
Murabona yuko amadini yazanye ibyo gusenga aho kugira ngo basenge ku munsi Imana yitoranirije ikawugira uwayo.
You see that there are some doctrines that has brought in Sunday and have forgotten the real day of the Lord, the Sabbath.
Abandi basenga kuwa gatandatu kuko ari wo munsi umuntu yaremweho.
Others are having their fellowship on Fridays because that's when the human being was created.
Naho abakristo bandi benshi bakavuga bati tugomba gusenga ku cyumweru, no kuvuga ku wa mbere w'iminsi irindwi kuko aribo Yesu yazutseho.
And other majority of Christians prefer to worship on Sunday because they say that's when our Lord Jesus was risen, resurrected.
Mukuri muri iyi ntambara yo kurangiza isi ntabwo hariho amadini menshi, hariho amadini abiri gusa.
Indeed, in this end time war there are not many doctrines, there are only two.
Ni ukwemera icyo Imana ikubwira akaba ari cyo ukurikiza.
One is to accept what God is telling us so we can go with it.
Cyangwa se ugafata izindi nyigisho uko yaba iri kose aho yabikujyana. Iyo utakurikiye Imana ni ukuvuga ngo ukurikiye umwanzi w'Imana ari we Satani.
When you don't follow God, the other way is to follow the enemy of God, Satan. So there are two ways. It's either God's way or Satan's way.
Satani ntabwo yishingiye ko wica amategeko yose.
The devil is not concerned that you break all the commandments.
Icyo akeneye nuko niyo wasitara kuri rimwe nkuko Yakobo abivuga, Yakobo igice cya kabiri umurongo wa cumi Iyo usitaye kuri rimwe ubu yishe yose.
James said that when you fall on one commandment, you've destroyed them all.
Ngiryo ibanga rya Satani.
That's the secret of the devil.
Twe rero nk'abana b'Imana,
us as children of God,
dukwiriye gukomera ku bushake bw'Imana aho gukora ubushake bwacu cyangwa se ubushake bw'abantu.
We need to hold on God's truth and His will for us instead of following people, what they say, or those fake doctrines.
Urugero nabasaba kugira n'urwo uwitwa Daniel I Babuloni.
I'll give you the example of Daniel in Babylon.
Daniel yagiye ari umwana w'imyaka 15 navuga ko ari mu myaka y'aba bakobwa dufite hano.
Daniel went in Babylon when he was young, at the age of some of our young people here.
Nyamara agezeyo ntabwo yigeze yemera kuguranura ukuri yarazi yigishijwe n'ababyeyi be ngo agufate muri icyo gihugu cyari cyarateye imbere cyane ngo yemere kugwa mu mutego wo kugurisha ukuri yarazi.
He never forgot what he was told, and he held on the truth that he had been taught.
Igitekerezo cye kitangaje ni cya kindi cy'igihe yagombaga gusenga umwami nk'uko itegeko ryari ryatanzwe, ariko akanga kumusenga akavuga ati ndakomeza nsenga Imana yanjye, agafungura amadirishya ye mu gitondo saa sita na nimugoroba asenga Imana yo mu ijuru.
You remember when he was appalled to worship the king, but he never saw the truth he knew. He took time to pray morning, daytime, and evening, three times a day, praying his true God.
Urumva ko yari ashubije ikibazo Yesu yabwiraga abigishwa be ku bya wa mukecuru, gusenga ubudasiba, yarabishubije kandi Imana yaramushubije.
Praying unceasingly, and we see how God answered his prayers.
Yamukuye mu rwobo rw'intare. Abari bamureze bavuga bati na tuzi ko atazasenga umwami kuko akunda Imana ye, baravuga bati igitumye avuyemo nuko intare ntabwo zari zishonje.
We see that when he was thrown in a den of lions, those who threw him there, they when he came out safe, they say that the lions were not hungry. That's why he came out untouched.
Umwami ahita avuga ati ni mubabohe mubajugunyemo ngo nta numwe wageze hasi zabatanyaguzaga bataragera no mu mwobo.
The king commanded that those who are saying that they be thrown in that den, and we are told that nobody would reach down, they were just devoured in the air. As they are thrown down.
Nimureke dukomere ku kuri kw'Imana.
Let's hold on God's truth.
Uku kuri kw'Imana kuzatwereka inzira nyayo itazatuyobya, kandi dusenge ubudasiba kugira ngo Yesu naza azasange twese tugifite kwizera.
Let's hold on the truth and follow God's words so that when he comes back, he finds us with the faith that he wants us to have till he comes.
Imana ihabwe icyubahiro kubwo kuba mwakomeje kwihangana tukiriranwa tukageza magingo ya.
May God bless you as you patiently have been with us all day long.
Twanejejwe n'ukuntu mwatwakiriye.
We were very happy on how Three Angels Church welcomed us back home.
Kandi tuzakomeza gusabirana.
And we'll keep praying for each other.
Turamutse tugize amahirwe yo kongera kugaruka tukabonana, ibyo ni ubuntu bw'Imana izabitugiriye.
If we have a chance to come back to to see all of you, it will be by God's grace.
Bidashobotse kandi rendezvous ni hehe?
Amen. If we cannot, where is the meeting is where? It's in heaven, they say.
In heaven.
Yes. Amen. May God bless you.
And
let's pray.
Data wa twese uri mu ijuru turongeye turagushimiye cyane kutwibutsa yuko ukuri tutagomba kukugurana ibinyoma na rimwe.
Dear God, again we come to you thankful of what you've been teaching us that we should have keep the truth and sell it not.
Ngwino rero ukomeze uhabwe icyubahiro cyawe mu mitima yacu.
We pray that you come and stay in our hearts, glorified in our hearts.
Kugeza kuri wa munsi wo gucungurwa mu izina rya Yesu.
Till the day of redemption in Jesus' name. Amen.